Lumeca,
Lumeca, Lumeca, Lumeca, Lumeca.
Kwani kafanya Lumeca?
Upon this one.
Nami sikuulizwa nimelalaje, au nimeshindaje, japo tesimesi nitumwe kulimoni, ikifika usiku nambiwe baby good night.
Baby wangu, where are you? Where are you? You are. Benzi wangu, where are you? Where are you? You are.
Baby wangu, where are you? Where are you? You are. Benzi wangu, where are you?
Tapata wa kwangu, lini takuwa na wangu? Macho yangu yamejawa simanzi, moyo wangu umejawa majonzi. Ni mwenzenu, I'm so lonely. Tapata